Mimi ni mtumishi wenu, na nataka niwaambie ndugu zangu, siku moja mtanikumbuka. Na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya, kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini.
Tutakukumbuka, tutakukumbuka, oh Magu, Raisi wetu, roho ya faya makubwa. Mungu Baba kulaze mahali pema. Inalia dunia, sio tu Tanzania, wai umekwena, bali tukoni tena raisi wetu, jembe Tanzania.
Every step I take, every move I make, every single day, every time I pray, I'm missing you, thinking of the day when you went away. What a life to take, what a bond to break, I'm missing you.
Yeah, watu wanasema kwamba ukiwa na kitu huwezi jua thamani yake, lakini kikiondoka ndio unajua umuhimu wake. Umeondoka mapema sana mzee Magu. Mishi,
every step I take, every move I make, every single day, every time pray, I'm missing you, thinking of the day when you went away. What a life to take, what a bond to break, I'm missing you.
Forget all the track.